wakkati jotta mani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha sakiki ma Ousmane Dikko haalanta on kabaruji gonɗi ɗo ɗi. On haɓɓitiɓe mali nangi cikkitaɗo laatade torrowo e wi maɓɓe omo wonduno e lanilade fa o waɗa torra ley ngallure Bamako nde. Bonandaji gaɗɗi terrasse ɗi Radisson Blue kañum eɗi sewar ɗe fuu andal makko ana e majji. Gollaɓe CSR taton nanganoɓe cakkite yontere jaɓɓine nde joppitama. Ansar Diri wi yo kañum golli ɗum ndenno andaka noɓe joppiraka CSR no wi yoɓali guenade. Duuɓi ɗiɗi caggal ko avion Algérie samno goosi sahel leydi meɗen ndi gouvernement andini beetay hande no ɗum laaturi. Yimɓe temedere e sappo jeeyaɓe leyɗe sappo e jeɗɗi kañum e donnoɓe jeegom ɓe ka fuu keddike hen. Laamu Tumutu ana e leccuddu henndu woɗere ila keeñe eɗum wadda hono saatu fuu fa eɗum waɗa saatu fuu du nenno eɗum haɗa du avion ji jippade ana wadda ne heɓe du ñaw. Nenno yo ɗitta kabaruji wonɗi men jogani o hannde bisimilla moɗon e dow studio tamani. Haɓɓitiɓe mali nangi hanki cikkitaɗo laatade torrowo on yo mauritanique hoore torraji gaɗɗi Bamako ɗo fa yimɓe keddi hen. Ko waɗi terrasse ko kañum e Radisson Blue fawarde e ko sewar ko fuu le andal makko ka ana hen. Hono haɓɓiti ɓe mbi omo landino wadde torra hande le Bamako ɗo keɗeɗena Oumar Waygalou.
Fawaz Uld Almaida hollita wede le leydi Mauritanie ndi o jeeya o nanggama ley dene Bamako nokku noddirteɗo Boko Djikoro ni. Wattu jonoɓe kollitiɗo ko fuɗɗi landede ko o anniɗo fo waɗa bonandaji jaati le nokku meɗen o. Ne mangal paɗen ɓe tekkini landi ɗi nde o holliti wide ley walde ɗum woni Moukhtar Ben Moukhtar walde ndeɓe noddirta Almourabi Tounde o jeeya. Le majjudo aɗa sikkita wede yalla wona koyɗe makko ana e bonandaji kewɗi gaɗɗiɗo Bamako ɗo fa yettoyo bonanda gaɗɗo nokku noddirteɗo la terrasse ɗo Bamako ɗo. Miccitiɗo wide le oɗo bonanda du yimɓele joyon keddi kile hen Francine ke goto ana hen. Kanko oɗo neɗɗo fa hande o cikkitaɗo wiyata yalla koyɗe makko gala e bonandaji gaɗɗi Radisson Blue ɗo Bamako ɗo fa yettoyo bonandaji kosuɗi fa gaɗa fewtude ɗum woni mini terrain Europe gonduɓe ekkintinde mangal paɗen le leydi meɗen ndi. Fawaz Uld Almaida fa hande sikkitama wiyata yalla koyɗe makko gala e bonandaji gaɗɗi to sewar to ɗiddu saabi de wakkati nde mangal paɗen ɓe nangguimo nde wiyama bomboji du jiyama e juuɗe makko. Ko mangal paɗen ɓe kolliti wide le leydi meɗen ndi bonandaji jaati o anni fo waɗa le nokku o.
Hono golloɓe CSR taton suutanoɓe cakkite yontere nde le région Kidal joppitama hannden ana celli ɓoƴe. Ɓe golloɓe CSR taton yo Ansar Dine suutanoɓe Heydi Abbey Bara hollitinoɓe e duu yo kana gorko goto mo Barkan nanguno yoppe so ɓe joppita ɓen. Nenno noɓe joppitira ka anda ka CSR ka heeɓi andinde yoɓali guenari. Kanko Valérie Nana Mbaw keƴaɗo haala CSR wonko haaldi Alhoussine Abbatoure keɗoɗenna faccitago Oumar Waygalou.
Ils sont sains et saufs, ils sont de retour à leur base.
Ɓe garti wakkati joni ɓe birfiti kile ñañña mabɓe toɓe gonno il arande to Kidal to min beltikile oɗo golle sanne saabi de ɓe gari wakkati joni o baasi fuu wala e mabɓe. Ɓe keɓandunoɓe jiitiri yimɓe mabɓe wakkati joni o. Mi wawa natude le kedde ɗe hono waɗi so ɓeɗo yimɓele en joppita. Mi holli tan wi tan ɓe cuutanoma ila aswer ƴaɓɓinode le saha leydi ndi ila nde ɓe cuutande miɗen gonno noddude ɗum woni yimɓele amen gomɓe le saha leydi ndi fuufa balla min no ɓeɗo yimɓele kani hentirede ko yaawi. Wakkati joni ɗum heɓama ɓeɗo yimɓele ɓe joppitama fe e mbuɗo dumin joɓay. Mi fammina o wiide du CICR wala fo guɓal nodduɗo ɗum hollitinde wiide kañum suuti ɓeɗo yimɓele. Wakkati joni o yimɓele amen ɓeɓe joppitama baasi fo wala e mabɓe fe e hunde min joɓay du.
Kala ko jiɗɗon famude e dow studio tamani poɗe fay e dow bembal en Facebook na Twitter. Leydi hande commune 2 ɗo Bamako ɗo police goto gollo 3ème arrondissement heddika e ley piyanɗe hakkude mum'en e bandeji hankin. Ndenno goto pelliɗomo awdu ana e hakkude gurna e mayde le suudu dogotoro. Hono kanko Abdoulaye e Soumaila Berthe wonɓe ley walde snek nanganoɓe batte hono gaccade na guidade fatawde e jomum ley galle muɗum fuu ɓe ɗiɗo joppitama kikiɗe keeñe. E miccintinde on tan snek haaldino e yettinoɓe kabaruji noɓe nangirani wona ko lamɗi sannen. Duuɓi ɗiɗi ko avion Algérie samno goosi ley sahel leydi meɗen ndi gouvernement Mali andini beetay hannden no ɗum laatori caggal lugade ande hono ko suuɗi ko heewi e majjum. Yimɓe temedere e sappo jeeyaɓe ley leyɗe sappo e jeɗɗi kañum e donnoɓe ka jeegom keddi e majjum. Nene avion o yo Ouagadougou diwno yaade Algérie. Mamadou Hachim Koumare ministre yawara hakkude leydi meɗen e nattodiral haaldi e dow no ka Samrini o haldi Adama Haidara kedodenna ko Ousmane Niali Bouli faccitani en
après le décollage l'avion
takal ko avion ummi dun daga to woyno denga hawre dule nenno den woni ko ka tewti wasade de ka karonki denga hawre dule ma bo ndiroje binita sede tagal mudum vitesse makka buyti non karonki yaade yeso ni ka samiri bangi nanno makka ka fiyage e leydi no mawniri sanne yimbe temdere sappo gonno le makka fay goto du yaldda e yonki jeegon wonno yimbe daraninobe haybu daga yimbe leydi sappe jeddi gonno le makka fay se tidal laaji kebama andide ko tonga e cakite ko latto horgol kertinaagol manugol hedde mali
dentite pour la République du Mali.
Ciudu hendu wodero ana huubi laama tumbutu fu ila kenye e dum wada saatu fu ton ka e dum hada du avioji diwdo fawarde e waddande hewbe nyawuji. Doktoro tumbutu du wi ana tindina yimbe teedo nenno tinno du kayba hon sukaabe fawarde e mawbe hillifaabe. Kanko docteur Abdourahmane Maiga wonko haalde e Ousmane Niali Bouli kedodenna momini sendebu.
Kote ji ko dum wawi waddude fewde e himbe yo laataade sababu nyawuji iwroji le fofango tolla waddata giyeji nyaw son dentaki e dum wawi nyawde on nyawuji di anam pawi bangal fofango e dum wawi laataade sababu waddande on tiidalaji goddi di bilaki do cellal misali e dum wawi laataade tiidala e golleji donnobe avionji e nafa cellal mo ko baajami on yo dento don e cholla deno be mbawa na koye mundu ono sukabe e nayebe
hono wattu wulare bamako do ana eleeti dala ndiyam e kuran fu denno haalude mawde kenye sefike do majjun horeje soma jabt kanko Abdourahmane Dambele wonko haaldi kedo denna Umar Waygalu
anye projet bado damne
min puddi gollude golleji mawdi le galluje nayi kati kay sikaso kanye kuchala wakati jono famin jafi nana jamar den diam cenidam min fu min pami wakati jono tidalaji didi do no kule jogi min gadi hon dido golleji du to banya garato do kati do miden gondi mo'inde golleji mawdi famin ja yalla hono diam da hani beedira to kati to sabide sa dewi arande den diam kati dan fu do bomoko do iwrata hono dido golleji du miden gondi e mo'inde le no kule kewde fa yotto yodo bomoko do sahal gellangal don ko rofina kanye e jelibugo ton dum en gondi e faabaade yimbe be faamin ya yalla hono tiidalaaji ndiyam kaani timmirde ton hono kati wordi nono min gondi e gollirde ton dido golleji du
ji fanga xanaay o baraare damnena
hono golleebe suudu dootoro kala wonkoro ana le tumbondirde juudum ben se njodo ila altinere de faado haadaadi be bi temedere fu chapantati de ngartana kambe golloobe be denna be kollitidu yo dootoro mawdo ton o huuri e dow ko be darti ko
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden di sen jari hedi gawto keben famtan hono chauffeur ministre mo mobile mum ngabbi bomburnde heddike e barme mudunde syndicat chauffeur en gawo be mbi ministre andinali hono koreji keddido e hendo nenne jango be ngadan majere batte majjun sen jari hedi kuchala hono bamtar demal hono sardingeji e golleji mudun woni imada golle puddudo kenge le gure jitamana kany e fianso le cercle kuchala go hejo wallan demal sardingeji USAID wondi e faaba dengo sengartiri hedi segu hono finata wa mali majjorama kenya mawdo bawdo du golle mudun kanko Bina Kumare barkano woger o dali adna ila kenya nyawlati sababu makko nenno o mo wara e dub chapande jeddi e tati o dalani endu rewbe nayon kanyi e bibbe sapoyon labi sapoyenay woni ko otawa e le yambereji finatawa fawarde e bienal le mali do o mo wonno e ensemble instrumental do mali do kanyi e habantobe tawade li la musegu nenno di kaddude do do kabaruji hande kedde hedade yewtere ma ana yeso ye nji yontere warware
Sous-titrage Société Radio-Canada